Tēnā koutou, e ngā iwi o te motu, nau mai ki e nei tai pitopito kōrero a wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei ka titiro tātou ki te kokenga o te tono a waste management ki te whakawhānui ake I te rua para I te riu o hōteo ara I Dome Valley. Me te whakatau kua puta a te komiti whakahaere o te kura manatahi, ka huri ngā whakataetae kapahaka a motu mō ngā kura tuatahi ki te ipurangi, hei whakatau. Te peake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Ahakoa, he timatanga noe ho tēnei, he timatanga pai. Koeira te urupare a kahurangi Naira Glavish o ngā tifātua ki te whakatau a ngā kai kōmihana e rima I arotake ngia te tono a waste management ki te whakawhānui ake I te ruapara ki te riu o hōteo ara ki Dome Valley. I whakakore ngia te wāhanga tuatahi o te tono e ngā kai kōmihana motuhake me te aha hei tā kahurangi Naira anō he nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro.
Ko puta te kōrero ko haka kahore ngia te tahi wahanga o tō rātou tono mō tō rātou hihia te pangapanga I ngā rāpihi ki kona. Engari, te wahanga tuatahi na e tēnei. Engari, I tīma tātu te haka kahore atu.
Kua puta te whakatau a te komiti whakahaere o te kura manatahi, ka huri ngā whakataetae kapahaka a motu mō ngā kura tuatahi ki te ipurangi. Kei ara paera tā whai kai pūrongo Māori I te karere, te whānuitanga o ngā kōrero.
Kua puta te kōrero I te komiti o te manakuratahi, ara te whakataetae kapahaka mō ngā kura tuatahi, ka tūtērā o ngā whakataetae ki runga ipurangi. Nō reira, ka whakawāngia ngā kura mā te ipurangi. He tikanga e whai ana I tēnei wā, koeira te whakataetae tuatahi ka pērā mō te ao kapahaka. Ki te tahuri a te matasiri ki te rāhuatanga ka tino rere kē rawātu.
Ki te ao mātauranga, kua rima wiki I nāenei ngā whānau o te rohe o Tāmaki Makaurau e noho tara ā whare ana I raro I te taumata ohiti tua whā. Ka mutu I ā ta whakaaro take te kāwanatanga mena rānei ka hunuku rātau I ngā hararei ā kura kaore rānei. Hei tā te tumuaki o te whare kura o Manurewa hei tā Mahia Nathan, ahakoa e hara te rohe I te tauhou ki tēnei āhuatanga e ki te ana e ia ngā take kei ngā taha e rua. Kia tū tonu ngā hararei hei te wā kua whakaritea, kia tū wawe kē, kia tū tō muri kē rānei. Anei te reo o Mahia Nathan.
He take mō ngā taha e no me te rātea taku kōrero e eru, kai te kite aroha au ki ngā mātua, engari kei te aroha au ki au ki wako kai ako. Engari mō, kei te mini take te tikanga, mō kua whero, ahā kua noho tai a pānau I tēnei taima, orikau engari ki au ka pēhe. Mō mea ka wawe te ngā hororei, o mea ka haere tunu, taino ki te kutunga tēnei wāhanga.
E hari koa ana te pau tikanga Māori o te poari hauora ārohe o Waikato a Mark Waitai ki te urupare a ngā ratonga hauora ki te uruta mate kōwhiori me te wāhi ki te whakatīnana I ngā tikanga Māori. Hei tā ana, hei tā Waitai, I raro I te tongi kura I tā koha atu e tō tātou kīngi Māori a kīngi tūheitia, nāna anō I mea ake, amohia te ora o te iwi ka puta ki te whai ao. Nā kona I whai waiwai, I whai tua papa I roto I ngā mahi. Kia tahuri atu tātou.
Ki roto hauraki a rā taua wāhi I pā tō tikatu tēnei rerenga ahapori. Engari I reira te iwi, I reira tā tātou māngai, e kawea nei te ki, he korowai hauora e manaaki nei I tā rātou takiwa. Nō reira tērā kaupapa ko whakakōkiri ake, tērā kaupapa, kua tau I nāe nei I roto I te kato o te hāpuri. Koeira ngā rau āwhina e āwhinei I tō mātou takiwā ki roto o Waikatone.
Nō reira e hoa mā mautonu mai ki ngā take hākinakina e whai ake nei.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pāki Waha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea. Every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pāki Waha on the go at wātenews.com.
ki te whakataetae riki NRL, ko waika hua, ko waika tohu. Koirā te āhua o ngā whakaaro I tēnei wā, me te āhua o te runa haere I ngā kapa ka eke ki te pai o Angitu, me ngā kapa kaore mo te eke ki taua taumata. Koirā tā, tō mātou māngai I ngā take hā kinakina, tā wairangi kōpū.
Pai tūpai hinga I tēnei wiki ki au nei, ma wiki tō I te kapa. Kapa Manly, me te kapa Panthers, me te ahua pauri anō hoki I te mea mena ka uhitoria rātai ka tūta ki te kapa Panthers, ki te kapa Melbourne, hei te wiki tūatori. Nore, tētai o aua kapa, ka puta I te whakatātā I tēnei tani.
A kāti ake rā, e hika mātua I tēnā ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā nō reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea. Tau toko nā te manga.